TMTMusicMedia.com.
Download it with TMTMusicMedia.com.
The Paso Music.
Kosha kosha, paka naomba po. Haielezeki we ni nani, nikuite sweet potato. Chungo sije ndondosha, nena mwendo slow. Nyumba imekamilika kibarazani mpaka nyuma kwacho. Nani navyo faidi wewe kweli gwiji, naomba nipimie. Naondoka na kijiji, naona baridi, naomba nipime. Ugomvi ugomvi kama nandi na gigi, kwako nisisikie. Tena ikibidi nikienda kazini, wenda nijifungie. Uzini kwaruwe kwaru, sipendi ugomvi. Nikirudi unichezeshe kwa mwaru. Malavi davi, usije kujitunisha kifaru. Azipendi ugomvi kama paga tuparu wani paru. Mie nachotaka kwako unizidishie. Mahaba, mahaba mama, kwako ni apate. Mahaba, mie, mahaba, mie, mahaba, mie, mahaba, mie, anipe mahaba. Mahaba, unanistajabisha, shepu zaidi we lusengo. Unanipagami, unanitamanisha, unavyonionyesha engo. Unanikoshami, umenipa maisha, dinga zuri na mjengo. Umenipagami, utanibabaisha, ukienda utaacha pengo. Utaniuomia, niwe mama senseme, senseme, senseme. Dani kanga moja masebene. Hakika kwa juu ya nusiseme kama naichubua. Amwaga mapene, mapene, mapene. Hatuna muda na nguna senene. Hatupo yata wakate umeme. Shama nalitibua mie. Uzini kwa ruwe, kwa ru. Sipendi ugomvi. Nikirudi unichezeshe kwa mwaru. Malavi davi, usije kujitunisha kifaru. Azipendi ugomvi kama paga tuparu wani paru. Mie nachotaka kwako unizidishie. Mahaba, mie, mahaba, nakufa, nakufa, nakufa mie. Mahaba, 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 mie, ah, mahaba, mahaba. Azipendi ugomvi kama haba, mahaba mie.
Mahaba,
mie,
mahaba.
Black on the beat again. Yeah, yeah. Mahaba, yeah.